ZWAP.com.
Combination sound.
Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Kama moni ya jicho lakuma sito kufanya vigi utamu kitafuna niweke mdomoni kila ukisema geto liwe VIP nipame kwa mishuma ongeza upole wako be mama usini uthi usije niacha mazima mama hey, mwazako chizi wa mapesi Sini mukuzi, ukaja kupata la wama mwana hey! Ipe nyama ya kasa, ukikosa papa samaki Nipatie ngisi ah, Saya nilimwata, na nimekwisha apa mwingine Hawana nafasi Mbeni safisha nilipochafuka Wallahi sikwashi Mini kuku wako na nini tafika Ya nini manati oh, Hivi mpenzi umenipa nini
Nashanga
Hakama dawa hiyo dagani
Nashanga
Mbona kupenda kwangu sio kawaida
Nashanga
Unanipa furaha na sau shida Mwanamuke sura na mushule Wasione na linga siringi bule Mimgonjwa matibabu bure Wendo mganga wangu jo tubigende Alama, alama, chunga tusije funja kitani Nadana, napana, mvishe suti martini kadida Ongeza upole wako be mama Usini uthi, usije niacha mazima mama hey, Uzako chizi wa mapesi Usini mukuthi, ukanya kupata la wama mwana Nisafisha nilipochafuka Wallahi sikwashi Mini kuku wako na nini tafika Ya nini manati oh, Hivi mpenzi umenipa nini
Nashanga
Hakama dawa hiyo dagani
Nashanga
Mbona kupenda kwangu sio kawaida
Nashanga
Unanipa furaha na sau shida
Nashanga